tusanidde ozanna kabaka waffe
naye olunaku
lulikya lumu olunaku mukama lwalirabika kubira ebyo ng'azze okuna n'abaana be abakkiriza ekigambo kye be yateekako akabonero ka ssabbiiti mukama katonda bokka abaawulira amateeka ge ne bagagondera tusanyuse nnyo kukulaba twakulinda bwadda olwaleero yesu okomyewo okutuwonya obufugo obw'ekibi tuliryane ku muti ogw'omulamu ogwo gwe yategeka oguliribwako abaana be abakkiriza ekigambo kye tegese mu bifo biri ebirungi tulituula tulikuba ennanga nga tuyimba ku bulungi bwe alisambula amaziga ge tukaalye eby'omu nsi tubyerabire wabula y'akaseera katono nnyo mulokozi akekubire abavubuka n'abakadde mu ggulu toliyawula tulirigitangaennyana mu ddundiro tulibuuka tulirigitangaennyana mu ddundiro tulibuuka tusanyuse nnyo kukulaba twakulinda bwadda olwaleero yesu okomyewo okutuwonya obufugo obw'ekibi tuliryane ku muti ogw'omulamu ogwo gwe yategeka okuliribwako abaana be abakkiriza ekigambo kye enguudo nnungi zaategese mu kibuga ewaffeeka tulitambula tudigida nga tukumbane yesu waffe abalibeera mu kibuga ekyo beebokka baayoza ebyammala omukulu omusaayi ogwayiika eggologoosa oyagala okubeera omuwanguzi olwaleero okkiriza yesu lyekkubo obulamu mumwekwate tusanyuse nnyo kukulaba twakulinda bwadda olwaleero yesu okomyewo okutuwonya obufugo obw'ekibi tuliryane ku muti ogw'omulamu ogwo gwe yategeka oguliribwako abaana be abakkiriza ekigambo kye ebizibu bingi eby'omu nsi ebirumya biriba bikomye emyaka lukumi bw'eddunga tuleeyo mu kwesiima enkaayana ennyingi ku ttaka mugume eswali zijjawo kakube kwekalakaasa mu ggulu tekulibaayo alitugwako mu bifuba omulokozi ng'atukulisa ensi endwadde n'okufa nga biwedde okugambye nga ssanyu lyokka tusanyuse nnyo kukulaba twakulinda bwadda olwaleero yesu okomyewo okutuwonya obufugo obw'ekibi tuliryane ku muti ogw'omulamu ogwo gwe yategeka oguliribwako abaana be abakkiriza ekigambo kye tusanyuse nnyo kukulaba twakulinda bwadda olwaleero yesu okomyewo okutuwonya obufugo obw'ekibi tuliryane ku muti ogw'omulamu ogwo gwe yategeka okulirirwako abaana be abakkiriza ekigambo kye.